Zwap.com.
Go, go, go away. Don't come back another day. Go, go, go away. Don't come back another day. Omulimu wali nagumu nagogwa gwakutaka. Okukutera mu kimugunyu ebyange ng'ogawa. Nakukwasa buwombefu wandisa mu nfufu ng'ozunza nnyo ensukyu wakabula nnyo ebinalowonza. Waliwo omukube waliwo amawanga magadde. You took my heart for granted. You made me feel like I never been wanted. Kalebandabula nagezako kwekugusa. Amani galabu gekakozesa nibazo yakusuza. Go, go, go away. Don't come back another day. Go, go, go away. Don't come back another day. Go, go, go away. Don't come back another day. Go, go, go away. Don't come back another day. You mistook my love for my weakness. I didn't deserve a whole street day. Nelly one for mango tummy day. Okuvalwa nafo nokomanya nakwenenya nembake tambola atuwa wewakanya kundalula echale chedako cha kundemula uwankuba mwebituli omutimu wayusamu bibiri wakozesamu ekikuli akatwana kumyako lulimi. Kalebandabula nagezako kwekugusa. Amanyi galabu gekakozesa nibazoya kususa. Genda ntononye, ntononye. Genda zetononye, ntononye. Go, go, go away. Don't come back another day. Go, go, go away. Don't come back another day.
Zwap.com.